munaasabadan oo heed misi heersal ah loo soo agaasmay isla markaana lagu dahfuriyey isbitaal cusub ayaa ka dhacday degmada Rabdhuur ee wilaya Islaamiga ee Bakool. Isbitaalkan cusub laga furay degmada Rabdhuur ayaa hirgelisay wilaya Islaamiga ee Bakool. Munaasabadan lagu dahfuriyey isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabada beesha hadam iyo waxgarta degmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada. Ugu horeyn mid ka mid ah dhaqaatiirta lagu dahfuriyey isbitaalka ayaa ka warbixiyey shaqada uu qaban doono isbitaalka.
Tan kale isbitaalka un shoogn isbitaal yow may qabadaas leen wal furi wal galabay wal aragahay isbitaalka may lagu fulada bulshada ku fuladaas isbitaalka may lagu fuladay hadii Ilaahay er qayb may leey bukaan sood leeraw qaybta lamaad may ba leey isbitaalkan leey bukaan jiif iib leeraw qofko shiba may baralays nagaday balan si wal leeraw nagaday la jiifyaw qofko dhaawac garaabay isna la jiifyaw qaybo bukaan jiif leera leey daawada li siifadina diyaar keeta tan sidaad may leey shaybaar baahidi infectionadi iyo leey qayb shaybaar leey number 2 may kale leey isbitaalkan qayb oo dhalmada leey qalab sheetaal balaangalan tababare daawadii la haytay balaamayta dhalaas la haytay leet yelee qaybta shanaad may leey isbitaalkan qayb emergency leero sariir laga jiifyaw le qalabki laga talafadi le dig joojinti le may kale leey qaybta lihaad pharmacy leey sidoo kale qofkii inta gali aragay pharmacy daawo walay hata laga maarmaan ahay isbitaal wiin balanin langa bay bang hayna.
Qaar ka mid ah waxgarta degmada Rabdhuur iyo odayaasha beesha Adam ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan laga hirgeliyey degmada Rabdhuur.
Bismillaah. Horta ma ilaan geeka walaal ahaa eedeeda farad weyn aan gamla marka koowaad walaal dhawaayna maanay walaayada gobolka marka lamaad malaaqida wali kale ahaa eedahan ka dhawaayna meelan dhaqaatiirtii oo maanaa isbitaalkan aan diyaar garowti oo shaqo ku qabata fadaas iyo naytay odayaalkii in dheer garatadii dhamaantii walaa intina iska kooy eedahan dhawaayna taas-taasu tan kale waa eed farxad weyn eed muujahayno maadaama walaalidahan in diyaaradi meelo horaan kale MC Adlinka saay laakiin hadda isbitaal nagatay walkasto liin baahanahay diyaar kiin eeda farxad weyn inata
Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasan badallahi khaasatan hoobo mahad Ilaahay un hakutam harakatu shabaab mujahidiin oo geek baahad umatan walwal biyeed mana hadaal ayaa muuji kord karaanshaha in ya giliid bulshadan qibo jeshal dugun oo mana arantaasan qunti badallahi intaas ayaa aan mahnagaan hadii un eena noqabadi reer Bakool marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasan degmadi Rabdhuur iyo walaayadi gobolkeena Roogda waana farxad iyo onay barnaamijshiin eedan lanka faraxsan yihiin ya may jartay run caafimaadani lagu furay aragaas ee MCS-ka daawada ka jarta bulshada ku faa'iideysaa telefoon ee deegaanka maanaha salanka ku faa'iideysaa telefoon barnaamijyadaasi oo dhanba wal hadiyari diyaarintaas ay kama hasinin qunoon hadho waayana fahmiye oo nay farxad ay ka dhawaayaan hadii gaar ahaan uneena nuqabada reer hadameena wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh.
Ugu dambeyn waxa hablada soo xiray waaliga walaayi Islaamiga Bakool Sheekh Uthman Abu Abdurrahman isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan.
Bismillaah jazakumullahu khayra jazaa awalan dhamaan dadka ku qayb galay odayaalkii nuqabadii waasidii culimadii ganacsatadii dhamaan xafladun ha ku qayb galaan oo furitaanka ayti isbitaalka degmada Rabdhuur la ku furi oo iftitaaxay uu fadhiinay xafladii furitaanka ayti uu fadhiinay ku qayb galaan may balana jazaakumullaahu khayran intaas ka dib walaalayaal maadaama waqtigeedan koobanyi awalan may ku horma faday insha Allahu ta'ala magaalada Rabdhuur ama degmada Rabdhuur runtii waa degmo qadiimi ah oo marka may xuduudna la taa kiilanka shanaad dhulka maana Itoobi hoogno kaaysata waa degmo ballaarno xuduud higtu waaye waxyaabaha insha allahu taala in badan wilaayada ka taamasay oo la ka fikirayay may hayta insha allahu taala in asaasiyaadka waxyaabaha asaasiyaadka nololeed sida caafimaadka waxbarashada biyaha walilamada insha allahu taala in idinku dadaalo taasna kolle insha allahu taala walbada nolol ku guuleysidii walna insha allahu qabiyo qabiyo tan marka isbitaalku markii aan hanganagada isbitaalku insha allahu taala sanbarag haytan jazaakumullahu khayran way leey fursadun ku faa'iideysaan ka daraan insha allahu taala hawlo may laari horowsho walba ma laakiin may laari xanaanada iyo hawlo gooytay la rajari marka insha allahu taala in isbitaalkii hadda halni isbitaalkii lambaahnaay baahidiis ee deegaanka ku jirtay in badanna may laaray wilaayada diyaar garowsay guud la galiyay maskan la galiyay hadda waa ko walaay insha allahu taala inuu ku faa'iideysado dadka muslimiinta in ku faa'iideysaan lan ka tala galin marka ma daawada baasi la kidhiibay walaa baasi ay khidmaha wa jirtay maya ma jaanan waa $1 lan lagu qaado ma leh daawada marka laar daawada bilaash waa angooli marka may la raay lan goor taqtarkan goor farmashiida ku qaada jazaakumullaahu khayran halku faa'iideysiday barakallahu fiikum taasaa gaba gabaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Isbitaalkan cusub ee laga hirgeliyey degmada Rabdhuur ayaa ka mid noqonaya isbitaalada ku yaala wilaayadka Islaamiga ee hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab